DaJimSafi.com.
Chipaka on the beat.
Uwe utakipinda, chama utakipinda. Ikini yotanu, chama chama pinduzi. Uwe utakipinda, uwe utaipinda. Nendera utaipinda. Ina rangi mbili, jano na kijani. Uwe utaipinda. Mama Samia, no mwenye kiti wetu tena tumpinda. Atakura yangu, na ipa CCM, chama na kipinda. Na mitano tena, kwa mama Samia, mimi na mpinda. Memuona mama Samia,
amependeza, anawaka waka.
Emmanuel Mchimbi,
amependeza, anawaka waka.
Mama Samia,
amechukua, ameweka uwa.
Emmanuel Mchimbi,
amechukua, ameweka.
Chama wote
shangilia,
waite mama Samia, waite chama wote, waite wamependeza, waite leo, waite makomando wako, waite tuje kuwaona, waite wamependeza, waite njia. Hawa wanakuja CCM. Gari kubwa Ilo linakuja. Memuona mama Samia,
amependeza, anawaka waka.
Emmanuel Mchimbi,
amependeza, anawaka waka.
Mama Samia,
amechukua, ameweka uwa.
Emmanuel Mchimbi,
amechukua, ameweka uwa.
CCM,
shangiria, ushindi unakuja.
Wanachama wote,
shangiria, ushindi unakuja.
Waite mama Samia, waite wanachama wote, waite wamependeza, waite leo, waite makomando wako, waite tuje kuwaona, waite wamependeza, waite.
Jamani, mama Samia au mwenyekiti wetu,
yule kipenzi cha Watanzania,
yule
na chana jasiri wetu,
yule
mama, oh mama,
yule baba
kipenzi chetu,
yule
na utuna utulivu,
yule
kusafi manchi yetu,
yule
Ginja, Ginja, wapinzani tunawapeleka. Wapinzani wamesha potea. Ginja, Ginja, wapinzani tunawapeleka. Ginja, Ginja, wapinzani wamesha potea.
Makali kutoka kwa DaJimSafi.com.